5h fajiri yabirki minitaji chapantati maram tira gondo le dende 15 mbugo bomako mo wala gollo waqti juni o no wondi hinnade golleji mudun no le kadne wattu mum jutti o juino futiri mako fa o fuddi wutade galle o bottari e tay ko jul fufu wondi defude sabi fa boata o yaha golle
gollowan dilli yontere farde julde warde yontere farde julde yottade min le galle mawdo gommi yontere ne gollammi mido tampasa ana kom wala gollowdon wadna kham ti allaji famiyami gollowo mido jogi bibbe rewbe wallobe kam min peccan golleji di mun fu wadan ko wawi watti yogo min nodde dendiraabe rewbe na bibbe mawniraabe gara wallude kam fami hebmi yam hinno golle
masran dulu yo njeyo nyamduji to segutun o anti jati darande gollobe le restaurant mako den hakki sappo yo jogi non wakkat jun o diddi o heddiri den sacrament ko yogabe o noddi faabaade mo e golle o
biggele chamande san
kabaru mudon tampini min sanne sabi mi golle restaurant gadammi sabi min tan goto mi waawa gollude semi wala wallobe joni wajibi kinami nodda bandiraabe rewbe kanye bandiraabe worbe yal ana ballaka worbe gollude be ko tan remoyde so wana dun do jogi no golle diibe sappo bibbe rewbe jeddon e worbe taton ka handen didon tan keddi en wada torra sanne du jaago
mi hooro hinni golleji ɗi saabi wala gollowo no hultiri Alima Koulibaly inna galle mo sukaɓe ɗiɗo nde min jotti kamo wattu 11h to dende bulbana ngallure bamako tawi o tilika jaati ndefu makko
wala gollowo mi ummoto illa 4h beete fami defa pumari caggal ɗum mi defa bottari mi fiso du dalare am caggal ɗum fu mi defa maafe mi tilo hedde wawtu midi 1 ko yaata duuɓi ɗiɗi joni mi ɓamata gollowo wakkati yogoɓe tampinam ɓamuɗoɓe golle ɗum saabide mi yiɗa ɓamudeɓe
wakkat jun o hebgol golloɓe wona fe hunde newinde hewɓe mabɓe kooti saabi iidi ndi woɓɓe dun jahan hinnaade golleji gese ɗiɗo kabaruji ɗi min keɓiɗi juuɗe madame Kounaté Bibatu Togo goto e ardiɓe fedde addad hinninde jogla golloɓe
wattu joni o heɓude golloɓe yaafa sukaɓe rewɓe hewɓe kurtage jogaɓe du kooti saabi golleji gese so wona ɗum farde ndungu nadde taɓe kewnoɗo addad ɗo ka joni heɓudeɓe ana tiiɗi
kanko ardiɗo o hulti wiide ɗum fofi tawede yogoɓe kay garan hinnade golleji e wattu lebbi tati foftere ɗi yo hono ni golloɓe jangoɓe nden e wattu vacance e garan tewtude golle o ɓeydi wiide jogala ɓeɗo heddiɓe foof yo gotum
aɗadi kono bi
hannden ɗo addat ɗo golloɓe eɓe tiiɗi heɓude sukaɓe rewɓe yogaɓe mabɓe yo jangoɓe l'école noon ɗe wattu vacance eɓe gara wadde ɗo lebbi tati ɗi rawanin min keɓi ko yaada capanɗe joyon ka joni on hakke sappo tan woni warɓe kaɓe jokkini warde coggu mabɓe ana fawi dow ko mbiyataɓe gaɗa nangoɓe sukaɓe ujunaji ɗiɗi joɓete soccoɓe nokkuji e lonnoɓe ujunaji tati waɗoɓe golleji fu kañum e ujunaji nayyi le yontere fu ɓe dokkete ñalawma goto ɓe culta
kaɗo tiɗalla rewɓe mali wakkati joni o yo hitani fof so oɗo wattu yettike rafi golloɓe yo jaati caɗele mawde yo wembere rewɓe hewɓe so inna galle en so rewɓe golloɓe